Nekesa nekesa eh, ngugana na bichande. Njami vibe siyenze. Na 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 na. Obulamu bwange bwadda mu mbeera okubale wanzikiriza. Abantu bangi bafuna ensalwa bali tebakunjagaliza. Abumbakadde nyabula njagala tuzimbe lavu empire. Yego mulungi asanire mpeta. Simulula simulule byona byona gwasiba. Kulembera ngoberere lavu kulavu. Gwasiba gwansumulula kulembera nkugoberere. Nakudiza jyo kyewayolesa yali lavu kulavu. Gwasiba gwansumulula kulembera nkugoberere. Nakudiza jyo kyewayolesa yali lavu kulavu. Oli kimuli muluja nze onfudde kabeja. Kabiri titoboja otiribiza mpola tebakuloga. Ndabi sista wabuwe njolese za lafu joli. Yo simulu debi asiba akula wonyi mgire. Simulu lansu mulule vyo nabyo nagwasiba. Kule mbira ngobelele lafu kulavu. Kwasiba kwansu mulula kule mbira nkugobelele. Nakutiza jyo kyewayolesa yali lafu kulavu. Kwasiba gwansumulula kulembera nkugoberere. Nakudiza jyo kyewayolesa yali lavu kulavu. Lavu yonjirese sikiriza mutima gwe kumementuka. Kyenkusaba jikume ye. Njagala nkuyise ng'abalangira siri kutanda ide. Siri chane webaleta abajambula chemanyi nzigumide. Kalubere lutalo ndiru wangula kusaba ompe kampani. Yekwe ampaka mfati nakola nafuna ni kukavangata. Njagala nkumete lavu ya kati kusaba ompe kampani. Yegwe ampaka mfati nakola nafuna ne kukavangata. Njagala nkumete lavu ya kati. Gwasiba gwansumulula kulembera nkugoberere. Nakudiza jyo kyewayolesa yali lavu kulavu. Gwasiba gwansumulula kulembera nkugoberere. Nakudiza jyo kyewayolesa yali lavu kulavu. Gwasiba gwansumulula kulembera nkugoberere. Nakudiza jyo kyewayolesa yali lavu kulavu. Gwasiba gwansumulula kulembera nkugoberere. Nakudiza jyo kyewayolesa yali lavu kulavu.